abazali bakho bakaba mthandu rasta abanda kwenu nodadewe o bayasilwa abafuna kusibona thina sibanye wokuthando lwethu bayalilwa kodwa mna ndiyakuthanda sithandwa ndiyakuthanda axelele ndiyakuthanda o ndiyakuthanda e ndiyakuthanda besithandwa ndiyakuthanda webaxelele ndiyakuthanda o mna ndiyakuthanda ey ndithanda njengenkwenkwesi sithanda isibhakabhaka ndikuthanda njengenyanga oh ithanda ubusuku o ndikuthanda njengelanga lithanda imini yiloo nto mna ndifuna ukutshata ngenye imini besithandwa mamela o uthando lwethu soze laphela abanomona bayalwa kodwa sikhathali thina baxelele besithandwa samphambili siyaya thina mna ndiyakuthanda sithandwa ndiyakuthanda xelele ndiyakuthanda o ndiyakuthanda e ndiyakuthanda besithandwa ndiyakuthanda webaxelele ndiyakuthanda o mna ndiyakuthanda ey andifuni ukuphuncukana unothando olunjena kuko konke andikubonisiweyo sithandwa mna ndikhetha wena mna ndiyakuthanda sithandwa ndiyakuthanda axelele ndiyakuthanda o ndiyakuthanda e ndiyakuthanda besithandwa ndiyakuthanda baxelele ndiyakuthanda o mna ndiyakuthanda ey mna ndiyakuthanda sithandwa ndiyakuthanda baxelele ndiyakuthanda o ndiyakuthanda e ndiyakuthanda besithandwa ndiyakuthanda webaxelele ndiyakuthanda ndiyakuthanda.